DJ Kules live in the mix.
Mtoto mwendo wa jongo, taratibu kitembea, heli joto la bongo, 24 takupepea, langu wajanua, maji nitakumwagilia, twacheza kidedea, kidedea, mabuso mpaka twalala, mikwako koroma, koroma, koroma,
zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tucheze rumba kidogo. Yeah. Honey, tucheze rumba kidogo. Yeah.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tu cheze rumba kidogo. Honey, tu cheze rumba kidogo.
Hapa kikubwa ndoa, tunasubiri ndoa. Nimekuridhia, nawe umeniridhia. Hao wagonga kokoto, nyunde gonge vidole. Acha waumie za horo, mwenye choko choko na vijicho vya chongo. Tuwafunkie vio, wanakazaro na vojishongo ndoa. Zidisha mikoko waone na waboa. Oh yeah. Mikwako koroma, koroma, koroma.
Zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tucheze rumba kidogo.
Upendo, acha kinyongo sina. Ni mkufunzi wa mengi, wastahiki tuzo heshima. Kama mapenzi siafu, tuongozane mimi nawe. Nikutunze kama sarafu, tusipotezane mimi nawe. Leo unacheza rumba kwa mbwembwe, wanafiki wakae na vidonge. Siri za rumba ni kizombe, raha kupendwa nawe. Mikoko koroma, koroma, koroma.
Zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tucheze rumba kidogo.
Oh baby girl, stand up and wind your waist. Yeah, big gummy, wine your waist, yo, yeah.
Yeah!
Ushaze mosho sezi keti chini. Ama, ama ni mahechi. Ama ni vilo mevalie mini. Baby, take it down, spin it. Sorry, can do it like you, na na. Sit down, spin it, what he can do like you, na na. Oh, baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah. Oh, baby girl, stand up and wind your waist. Your big bummy, wind your waist, yo, yeah.
On Facebook, DJ Kool S. Instagram, DJ _ Kool _ S. On YouTube, DJ Kool S.
Vilo mejibeba, nakao nataka investor. Vilo napendeza, chupa kavidia deska. Miniskati ya leather, kibenje Gucci texture. Sifa kwa Ebenezer. Unacheza jo vile unatutesa Na vloko solo mam Na unani follow hand Sudikai nyingi nga idinade akoro hand Anamanyo pesa jabondo giluango molo gang Ayech malich mkono ni kaza bolo yang Kwa la kumbi ya niki na ambalulu Neza mchonge ya miti kashaka zulu Na vle anaonge ya fiti na kana ote ya kwiki Apo kingoji ya misi na kwanganduru So on your ways to sipime Nina moto na wendo wafa wizime Kama wewe bado sija mwona mwingine Usipime, iko nine
Request me banana Daylight come and them no want go home Give them it one time, two time, them want more Daylight come and them no want go home Give them it three times, sometime, them want four Daylight come and them no want go home We have a Latina girl, she named Cassandra She tell me say she comes straight from Colombia So amiga recommend no my banana Drunk to your mama seat, that's the manana So me do it, so me do it, so me do it, so me do it And girl, I tell me, say me banana sweet Them say the length and size make them weak You know, see
Girls from
Yeah What a piece of dilemma
Jiribang, oh, jiribang
Demand exceed supply
Jiribang, bang
Come on, me tell you why
Jiribang, bang, jiribang, bang Jiribang, bang
Girls from near and far I request me banana Me a the girl, them banana farmer Do all of them I request me banana Daylight come on, them no one go home And them it one time, two time, them one more Daylight come and them no one go home Give them it three times, sometime them want four Daylight come and them no one go home We have a Latina girl, she named Cassandra She tell me say she come straight from Colombia So amiga recommend no my banana Thank you, mama say that's the manana So me do it, so me do it, so me do it, so me do it And girl I tell me say me banana sweet Them say the length and size make them wait You know see
Girls from near and far I request me banana Me a the girl them banana farmer The whole of them I request me banana
They like come and them no one go home
Give them it one time, two time, them want more
They like come and them no one go home
Give them it three times, sometime them want four
They like come and them no one go home
Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan I ring up the phone, I ask direction Them want come chill for me plantation
Two girl from France, them want share one of me say we Me say we, me say we, me say we Grab me banana, I tell me it's sweet Them say we, them say we, them say we Say la vie Girls from near and far, I request me banana Me a the girl, them banana farmer Do all of them, I request me banana
They like come and them no want go home
Give them it one time, two time, them want more
They like come and them no want go home
Give them it three times, sometime, them want four
They like come and them no want go home
Hey, me say day, 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 yo
They like come and them no want go home Night and day, girl, I ring off my phone
Some girl want keep it discreet Them no want them man find out, them a do it hey. Them a sneak out into a pan fit Y'all a climb up for me banana tree That's how she do it That's how she do it, so she do it, so she do it Grab me banana and skin no party She said the shape and taste you need
Girls from near and far I request me banana Me a the girl them banana farmer The whole of them I request me banana
He like come and them no one go home
He them it one time, two time, them want more
He like come and them no one go home
He them it three times, sometime them want four
He like come and them no one go home Me say day, me say day, yo
He like come and them no one go home Night and day, girl, I ring up the phone
Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day
He like come and them no one go home
A big veranda, 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 a big veranda Kuja mtu mdogo mdogo big veranda
Sige sete mandi, let's go it right If you like it wifey, basi come closer, closer, so get. Yeah.
down low, ah. Ukini palita kupea aga. Leo pills on me, hakuna kulala. Shuri, come close to your work.
Looking at me like the one a piece. Kapish, no a week on a rada.
Ali feel that him mini mtu. 5 milliliter to a diga kam zuli leka kituli nikuta niko to manduru. Sasa ni mechizi niko buju buju.
Oh, ni keki anadai ni mami damanu. Anadai kwende ni mkute baba.
Oh, anadai randa. Na mi kwanza anadai shada.
Oh, nili msho si lazima tu.
Kama lamba lalo, Kimeni pezi leza
ko Coolest entertainment
Nige kwenye flow Kuja ni jeze na we Cause boy I'm on fire Ichome kwa juu Nisho jimwaya kwa makarafu Parafu Usha niweza we Najua Hana pitiliza Ongeza utundu baby koleza Nifanye suzu kwa kuzeze
Chezea, chezea, zima radio mbao Haya, zima na mtandao
DJ Kule
Haya, sema nao, pigia bao Haya, sisi sosa size yao Funja vigenge, kibiza mwenge kama desturi Uso sawa wakucheze, umevalia msuri Tatumwagia razi, utatualibia shuguri Mugi vizuri, ulizia, wananitaga nguri Kama unaimba, imba ni kuitikie Goma inanoga kucheza, mto kupigie Cheke, ulie, ishike, yachie Mwezangu na mie kache ni utulie
Shika, kamata, sukuma, tumbe Shika, kamata, sukuma, tumbe Shika, kamata, sukuma, tumbe Shika, kamata, sukuma, tumbe Shika, shika, kamata,
kamata
Shika,
shika,
sukuma, tumbe Shika,
shika,
kamata,
kamata
Shika,
shika,
sukuma, tumbe
Survivor kwenye jungle commando Kijujua panyo katafute pango Delea ndelea kushikia bango Tukuvui nguo na vua maji gambo Jembe la kulima, tifua tifua Na vua papeta kwa kamba daga kibua Mshike, mshike segiri rangu narijua Goma inoge kirele zangu paka na pasua Panga, pangua, ota, otea Nataka, chukua, goja, gojea Tokea, sogea, pokea, ongea Sogoje simuliwe una machu ya kujonea Kama unaimba, imba ni kuitikie Goma inanoga kucheza mto kupigie Cheke, ulie, jishike, yachie Mwezangu na mie kache ni utulie
Shika, kamata, sukuma, tumbe Shika, kamata, sukuma, tumbe
Shika,
kamata, sukuma, tumbe Shika, kamata, sukuma, tumbe
Shika,
shika,
kamata,
kamata
Shika,
shika,
sukuma,
tumbe
Shika,
shika,
kamata,
kamata
Shika,
shika
I wish ningemona Magufuli Nipige magoti Nimpongeze hadharani Yani Rais wa Muungano wa Jamhuri Mchapa kazi hachoki Anayepinga nani Ametuvusha vikwazo Wewe na mi Ona nchi anavyojenga Tunazo daraja Kigamboni airport imeshajengwa acha nikupongeze kwa Air Tanzania zidi baba tuongeze Airbus Bombardier standard yetu tuteleze kusafiri unasinzia acheni tu niwaeleze Magufuli kapania
Onadi Magufuli cheza nipone Sopenda wabanwe cho Magumu acheni Onadi Asa cheza nipone Yembe toka chato Magufuli ndo raisho wanyonge Aga mpole mtu wa dini haja choka tunashukuru Amesame mara sabini Papiko wachasa yupo huru Wa Tanzania tupewe nini Vilo kufa ye kavifufua Karudisha nidhamu serikalini Ukileta janja na tumbua Sekta madini umeme maji kero zimepungua Elimu bure vijijini watoto shula na bukua Ifikapo 2020 kura yangu wechukua Asa tufiche ya nini magu ongoza na ujua Dar es Salaamu mwendo kasi vito vya afya kila kata Machinga tunachapa kazi tena huru bila shaka Buriki utari ameongeza uchumi uweze panda Serikali Dodoma inapendeza Tanzania ya viwanda Onadi Magufuli cheza nipone Sopenda wabanecho Magumu acheni Onadi Asa cheza nipone Yembe toka chato Magufuli ndo raisho
Tunanza umbi ya sasa
Just beginning
DJ Kool-Aid, the ones
Mula nakupa stahiri, hakupi unachotaka Domana nimetulia, nakukabidi mtima Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata We unanivumilia, hata nikiwa sina Minajua wapo, walosema unifai Tuindani wanajichosha Na kujipatabu Oh, wapo Lusema umetoka na masai Tena dharani wakapotosha Umeduna mwarabu Ila nindo nishapenda Shapenda Sio nisisiki Siku zinakwenda Zinakwenda Singo kikisiki Oh, nishapenda Nishapenda Sio nisisiki Siku zinakwenda Zinakwenda Agizingo kikisiki Musijipeta
Mabu, mabu, mabu La 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 Mabu, 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 mabu La 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 Mabu Hawapendi kuniona na wewe Eti nimekaa nimechuna wewe Wanatamani niwe nimekwisha La 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 wakuchukue kabisa
DJ Kool-Aid, live, in the mix.
Nye mafundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivutu kwa kamba, na wakume pata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama na jigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana, anajiganda ganda kama pochi anani. Njomana na panda panda kama kochi na mpanda Minajua wapo walosema unifai Eti atuindani wanajichosha na kujipatabu Oh wapo losema umetoka na masai Tena dharani wakapotosha Umeduna mwarabu Ila nindo nishapenda, shapenda Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda Singo kikisiki, oh nishapenda, nishapenda Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda Agi singo kikisiki, musijipeta
Mabu, 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 la 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 mabu Mabu, 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 la 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 mabu Hawapendi kuniona na wewe, eti nimekani
DJ Kool-Aid
when you mix
Yeah.
Mabu. Mabu. Nyele check, makeup check. Sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby. Omini na ele. Mipange metik wale check. Unavunileoge mimi. Wakati sina baby. Walo noni. I want to spoil you today. Oh sheri. Wala usogope. Mfuko metuna. Tell me what you want to do. Can't catch a movie tonight, Mabu. Mabu, tell me what you want to do, Mabu. Mabu, we can go club tonight, Mabu. Mabu, oh yeah.
We win away. 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 We win away.
Toka fatoka kinesa. Toka nime sota sina pesa. Unanielewa sana baby. Mda wangu nani paga ujilizi. Tell me what you want to do, Mabu. Hey, hey, Mabu. We can catch a movie tonight, Mabu. Mabu, tell me what you want to do, Mabu. Hey, Mabu, we can go club tonight.
Fire, DJ Cool S.
Vamos, yo hago. Vamos, yo hago.
kuagiza pombe na si we unalipa.
Tunasondoka.
Umekuja det na mabeste zako na sijawaalika.
Tunasondeka.
Yeah.
Tunasondeka.
Ini tamu bwana.
Tunasondeka.
Kama wale wa mnazi.
Tunasondeka.
Rix.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Anaibo.
Tunasondeka.
Ula.
Tunasondeka.
Tunarekebisha. Tabia ya kuagiza pombe na si we unalipa.
Tunasondeka.
Umekuja det na mabeste zako na sijawaalika. Njaro za kuingia chumbani mwangu na mlango hujabisha.
Tunasondeka.
Unangara ndula zangu unaziposti kwa Insta. Umenivalia wigi tamu kumbe ndani ni matuta.
Tunasondeka.
Akumbe pia haga feki tulidhani unafiga. Oyoyoyo.
Okay. Si watu wana tabia mbaya.
Hey.
Si mbuko na matabia mbaya.
Yeah.
Si watu wana tabia mbaya.
Okay.
Si mbuko na matabia mbaya.
Tunasondeka.
Yeah.
Tunasondeka.
Ikileta shida.
Tunasondeka.
Hola.
Tunasondeka.
Tunarekebisha.
Tunasondeka.
Yeah.
Tunasondeka.
Ikileta noma.
Tunasondeka.
Hola.
Tunasondeka.
Yeah, yeah.
Tunarekebisha.
Amelala mpaka sati sankama kwangu ni kwao. Na ngombe saba na mbuzi sita sijapeleka kwao. Suliambiwa shimoni moto mbona sasa unawika.
Unachomeka.
Tukaambiwa ni shoti moja we ukichocha ni sita.
Hey.
Ambia uyo politician next time akituona
kitaeleweka.
Tangu tukuseti MCA mtani uko MIA. Oh, yo, yo, yo.
Okay. Si watu wana tabia mbaya.
Hey.
Si mbuko na matabia mbaya.
Yeah.
Si watu wana tabia mbaya.
Okay.
Si mbuko na matabia mbaya.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Maisha ya vipindi.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Taka taka la bishi.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Sambaza mieke baby.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Break it down, 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 down.
Wambie nimekama na boy nimekama.
No shanga, you know kama Lady Gaga. Mato like a janga, mtamu kama ya beza kibada.
Wa usipige filimbi, utaita wengi, baby girl. Ili chimbo la manati, masai ya jengi, kabisa. Aba
ada chuga mama kazaliwa Dodi umetema luksa mama kuji
ganga
Wa mama lewa tunde tuka teze
ganga
Yeba na
kukuma tulita ganga
Pesa huna
Gari huna
Na sura nzuri huna
Na sio wa masaki Hakitendea Nyonde 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 Na anaukotea Punje 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 Matali naende na nasalio Pesa uno sizingua wenzio Na haya dila makalio Una kitu dosi kisingizio Toto ngongingo Agepeta utavu nja shingo Babe wa ulingo Salakasi za kuvunja shingo Wawuzi pige filimbi Utaita wengi bebe girl Hili chimbo la mangati Masai ya jengi Kabisa Abara tuga mama kazaliwa Kode umetema luksa mama kuji Kwa mama lewa tunde tuga tizi Yebona kukuma kunita danga Pesa huna Gari huna Na sura zuri huna
Pigwa mboko ni narungu na nitam Piga koto, watchman na kingoto. Shika toto amejazo na kijoto. Vile ni ngumu ade kuliko kokoto. Ako kijani ni mkule tu kimboto.
Peleke narie, peleke narie. Dikeze chini leo. Cheki locha leo tusikize mboko, mboko, mboko. Cheki DJ, uya cheza kawewe. Namba ninu sestu ingia dance.
DJ Kules Mambo Mbaya.
Wa moranga nimekam na mandom. Kuziteriani na zidi zimetoka ngong. Kina wabo wezi mpada mini kasadam. Kina boko mna rire zi maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Kuziteriani na zidi zimetoka haram.
Mashada gani mento unangoa madam ni kani dento nazeminiani na nguvu bila njugu unastuka na utadhoshwa na kirungu girls like we namechezea madudu na kududu na nyuma anatundu kagrini nina jabani kuchom ni kusetie kichom ni kurolie kindom ni kuchambue kifom ni kumangie kicho ni kundarue before ni kuzamue dufo pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram.
Tukimboto haramu moto zikishika teta ngoko gizani ni kunguri kumeja mapopo itapili ndio nijenge kikopo ndio nipande nijengwe ki round 4 na murambi na muratish kwa kikombe ndio nisani zile nono na sikonde kama 40 itishe zote akirombo saa ongeza tope
pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram.
Cocktail ya karofo ni kona risto za ukagito juki na bosco na mbugi yao walipoteza mavaji zao wezo mikono za siku kwa mademu wao nisha evuta miche nika sminki wa kidomo na nisifala na jokono kaka mashomo kwa sige kwa
kutu na msipo seni pay DJ Kulex live in the mix, in the mix.
Kambi, ay.
Inari, with the pretty girl yeah. Team. Give me your team, cause you know me own it.
Run on the pace, cause you know we born it.
Mamuri wakunda kasbana si mabani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange uswa metepo, nita zamandane.
Digi digi, madogo dhane, wadigi da. Digi digi, madogo dhane, wadigi da. Digi digi, madogo dhane, wadigi da. Arufo kama shala, ziki na isko mimina. Madogodanya wodigida digidigi madogodanya wodigida digidigi madogodanya wodigida arufo kama shala zikina iskomimina
kilalo akikinge uske jana kichapo akikinge mkishada kibao ama kijaketaska kinyaru kwanza kibanki rasta kuna kichingi siti
madhogodhanya wo digida digi digi madhogodhanya wo digida arufu kama shada ziki nice kwa mina
mindani ya jaba saini kuzama kasha madabiko saitu kana chana nika penka meiva juu niko waba chengisha seti saitu niko janta ni mamoshi tuzangale moratish ni anande chekia kina karo chekia kina anji wanapenda mboko juu isha chaji teka ngoko chuo mna kibangi cheki katelo na adelo ni machupa chuka na madam kuru wengzi kilipuka ndozi nice niko shopping ya aluta niko limbo junge usi ni mauta
digi digi madhogodhanya wo digida digi digi madhogodhanya wo digida digi digi madhogodhanya wo digida
Zamisha kitu ndani abaki amekohoa slim misi wari juna jua nimenona zimeshikana na cheza tunadudu utadhani mini wachi nimebeba rungu lazima maji na usikose kando njugu ngware ni lazima mimi nitatoa kutu bad girl and she know come through na come na shiro juu ya maji man mini kabot niko matai man mini kagot
kume waka waka x-ray kume waka waka kume waka waka slim b kume waka waka minapita na leo leo minapita na minapita na leo leo minapita na
kan mezima ai kan mezima kan mezima sike kan mezima kan mezima zikundi kan mezima kan mezima ziriet kan mezima kan mezima zinyanye kan mezima kan mezima sike kan mezima kan mezima
chambua anilamba kitandani humwaga maua mingine hata chembe siku anajua antoa ushamba
DJ Kulan
nalitake nini kwake nyombe sipewe iwe pemba machake chake chakwe mwenyewe kanipa pombe roho yake ninywe nilewe Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe Libandike, penzi kama gazeti walisome
tuadabishe sangara shombo vipweti tuamo nikila nilishe chapati za alizeti ninone tuafungishe midomo uzi simenti tuashone nani kosha mwili kwa maji ya madafu yendo kocha nananifunza kucheza rafu anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu nikichoka ananikanda kwa mabarafu majabu majabu penzi lake la ajabu majabu majabu mahaba yake ya ajabu majabu majabu penzi lake la ajabu majabu majabu mahaba yake ya ajabu
wabebe tena
DJ Kulay, Kulay, live, in the mix, in the mix.
Yeah.
Kose konga inu anche nengaka Disaster ya bosongo Itakupeleka bonchari
Ae
Tukule nizi na chai
Ae
Tunimechizi warai
Ae Ae Ae
Itakupeleka bonchari
Ae
Tukule nizi na chai
Ae
Tunimechizi warai
Ae Ae
Ae Mwanege su guti guti Oboke boke Suka gocha mbo tigi tigi Oboke boke Mwanege su guti guti Kesu guti kiane Oboke boke Suka gocha mbo tigi tigi
Tigi tigi
Oboke boke Hai mama
Yegeria Yegeria Yegeria
Une jenereta
Yegeria Yegeria Yegeria
Yegeria mune tinga
Yegeria Yegeria Yegeria
E tinga ya mabuta
Yegeria Yegeria Yegeria
Yegeria Yegeria Yegeria Yegeria
Yegeria
Yegeria Yegeria
Yegeria
Yegeria Yegeria Yegeria
Akatika katika na ingoma noma
Baba
ingoma noma
Akatika katika na ingoma
Katika na ingoma noma
Na ingoma noma
Akatika katika na ingoma noma
Na ingoma noma
Yo mube Bantoto Banyamira
Nimechoka kwa singo Natafuta mrembo Toka Mombasa Nairobi Susumila Fanya maningo Nimpate pendo Ama Kiara Kobi
DJ Kules
Vipi Vera Sidika Nikiwa nae Ama tani tenda Kama utile ni achane nae
Wabongo mnapenda kiki Na masinema Mbona usiwe na shishi Au sepe tuwe ma
Kiwaona warembo warembo Waguse upote Wanapenda skendo skendo kama kina kote
hey, Kwetu wanapenda poti kuwa makini Bora uwe na posi au officialini
Yanini mikiki mikiki twapoteza muda Sema vipi tamiliki mrembo huda
Wakwetu wa Tanasha, na Benipo, na Kwanelisa Kanasa
Na minataka, nipate kigoria sinipige chini Nikavaba, awe kama mdori ulewa bwana king
Yeah baba
Acha masiara, lava unayumba yumba Kuna kina kajala, amisa mobeto na tunda
Wazuri ni wengi sana, nyumbani kwetu Tanzania Ilimtaka irini woya, eti akasema kawaiwa Yanini mikiki mikiki twapoteza muda Nisaidie rafiki na sagabuja
Wakwetu waamini kisha hidi buda Nilimpendaga kibibi akanichuja
Nataka warembo Mombasa
Nataka warembo Mombasa
Nataka warembo Mombasa
unicheze vanga kisha nikoge unikande mapegani. Nishapitia mikasa, drama kila wakati. Shahidi yangu mwenyezi hadi nkazi na nyota ya tasa. Ama sina bahati katika mapenzi, basi nyoneshe unavyonipenda mwaya, unavyonipenda za udaku ya semwayo ni ya uongo. Akina Mangi Kimambi, ogopa na manyakunyaku maodari wa hongo, wasije kuweka kambi. Nikipata tuleote, nikikosa utangoja richwe tulale. Wasikutishe chochote, wasoisha vioja vichwa kambale. Nikianguka niokote, tusimame pamoja sare sare. Adi tuzikwe sote, utogendo nyokongoja makonde chale. I wish you wone moyo wangu ulivojawa makovu, wenda utanyonea huruma.
Choco, choco. siongi hata huku.
Kutekeza kama mtoto, fura unafurahia. Kafugeuka moto, machozi unalia. Mwembamba mwingine, mwena pesa kama Dangote. Naweza nijali umisiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuze shemu Arabu. So kupenda achana nae, ne kupenda pendana nae. Mambo sesi ya nyumbada, emucheza ufurai. Kama songi limekole,
asa inama, bengu kenda mungo.
Go, 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 go.
Oya inama,
inama, bebe.
Wasi kenda mungo,
mungo, mungo, mungo.
Asa inama,
inama, bebe.
Kenda mungo,
kama tungi limekosa.
Oya inama, wasi kenda mungo.
Toujours l'amour est bana kane fengo babi. Kalemba kadoba je t'aime tout le temps. Mawele kawapi bébé na nga présente. Soufiele kawapi chéri na nga zalié. Damonyo soro bela kanga je t'aime.
Entertainment.